wellini mo kaga yeto
walloɓe lokotoroɓe kamɓe min gansiti ɓe leydi tawa hano der leydi konni minen godi wuroji capanɗe joyi e joyi ɗi min golliditta wuro fu no wodi balloɓe ɗiɗo debbo goto e gorko goto nder kawral gal min gansitakina worɓe tan yawtinaki min gaɗata dow koɓe gaɗana witti dow ko ƴewata yewtereji pindinol ɗiɓe gaɗanta ɓiɓɓe wuroɓe mabɓe fara ko ƴewata cellal ɓandu inna e ɓiyum he dow ko ƴewata gattol dawre hakkunde ɓeyngu e ɓeyngu he dow safareji ɗiɓe kokkata rewɓe nder wurogo.
Aɗa wawi famminde ko ɗum woni ma anda batu moɗon oɗo mo cigiliɗon na
to kowalno ko ɓeydol andal koɓe kolla gaɗa ɓe ƴameti gam golloɓe hiɓɓe no ɓemin golliditta amma ko ɓuuri wodde nder golle woni tokki tagol waɗe ɗum waɗi min gansitiɓe golle ɗen ɗiɓe gaɗira ɗum no woɗiri gam lewru fuu minen jaɓowa keɓtol golle ɗeɓe gaɗi balɗe ɗiɗi min gatta no waɗam min paama to saɗarma woni moƴƴinol waɗe gam nder pottal gal min gansitake lokotoroɓe ɓe golliditta gam waddangoɓe balla kamɓen dow ɓe ƴameti to ɓe godi saɗarma mosola heɓo ko watta ɓiɓɓe wuroɓen nana belɗum golle mabɓe ɗe
ɓeydare ndi woni ko himɓe ɓe golditon ɓe endan wawi waddude e dow fi pirtol koye himɓe tindinde ɗum en
to wallahi alhamdulillah
yettama gam min paami no wodi ko ferodiri golle gonɗe no gaɗe kanhe duuɓi bittiɗi gaɗa rewɓe paami sanne ɓe paami nafaka gattol dawre hakkunde ɓeyngu e ɓeyngu fudo hunde noon ko wodani inna e ɓiɗɗo nafaka sanne gam dimrugol debbo no handi fowta baani allah waɗi arrimanta hoorema deni debbo wattata dawre hakkunde ɓeyngu to no yottoto to ɗum yaadata e yonki makko na ɓingel gel rewɓe puɗɗino paama
alhamdulillah